Kavo, niseme nisiseme, niteme nisiteme, nitumie ulimi, mamate kau meme, wewe ndio useme, esh niseme, wetu na mini ume, mistari mwana ume, Red Bull ndume, I got a lot of cash baby, you gotta do me, talk daddy to me, act like you know me, act like you shoot a gun and kill for me, I saw you just as soon as you saw me, smoking a peck, wetter than paint, to find your sex, Commanderless, granny colorless, nataka kwenda down, your highness, fast than dress, niku caress, au niku replace, stacky stress, stacky interviews, no press, nasema iwe tight baby, cashew lace.
Malaika mitaani, sheito kitandani, demka elani kondani kwa sofa set. Ingawa delicate, wajikunja ka marionette, ndabonda cabinet, juu ya cabinet. Twende tukalale asubuhi tuamke, umeumbika mwanamke, usishtuke, tunaka kitu, tuzitoke, kesho ukumbuke, tuliza chali yako kavita joka sinuke. Unateke, my future ex, ninaishi pale pale, nivulie suruali wakisha kubaya bale, mademu gawa, machalini wale wale, unavoinama mama, jewe uswali eh, wasema utanizalia, eh, pop duka bado zimefunguliwa, mtoi, mtoi.
It's a video, my son.
You know, you wanna talk to me, funny. Yeah. Oh.